waxa jira dhalinyaro badan oo leh hibooyin kala duwan oo ay ku horeeyso xirfadaha gacanta hase yeeshee aanan helin taageeridii ay u baahnaayeen halka qaar koodna aysan jecleyn in ay ku shaqeystaan iyagoo ka doorbida ka shaqeynta xafiisyada dawladda iyo hay'adaha Qadar Cali Nuur waa uu ka duwan yahay dhalinyarada kale waxa uu la yimid hal abuur una beddelay shaqo maalmeedkiisa isaga oo soo saara boorsooyinka gacanta iyo sidoo kale kabaha dumarka iyo ragga isagoo ku dhex sameeya gurigiisa ee ku yaalla magaalada Baydhabo maadaama uusan awoodin in qol magaalada uu ka dhex kareysto waa kan Qadar Cali Nuur oo ka warbixiyay shaqadiisa iyo sida uu noloshiisa ugu maareeyo
mayba ahaa xirfadle ka nool magaalada Baydhabo mayba saareen in kowo saasoo kale xirfaday hor mayba aad jirtay inshaad in dharka tola jari laakiin mayba hubsiiyay in samaynta kowo madena fikiri baahida lan qaw mayba in bulshada in aan baahayn kowo wadan in isa saara markaan dareemi ya mayba go'aansaday inteena kordhiyo wal bulshada baahanta sadaraadiye in mayba sameeyay kowo iyo boorso insha Allah mayban rajeeyay inaan si horumariyo ilaahay roob mayba macquul ay dadkani in wal simbal ay maleeyeen laakiin ana barashada mayba ka biyay bees badan ay boqolaal doolar ka bi in maynaan ka baraday online inta badan bulshada inay hal dhib ku jaar dhibkaas ku jaar oo mayba in dhalinyartu ma aaminsin mayba la kulmaas ay caqabadooyin badan oo ku mid ah in la keera maalashiinaysa tawalaante ugu bii kort ko u sameeyo wal logical ahayn sheegay in la keer markaan in ana digman digna hadaladaas oo bulshada sheegan mayba go'aansaday intaan horan weeyo markaan aqoontayna baraday ku dib in shaqadii bilaawi laakiin productigan hasaari dadka markii ay arageen yaa mayba in sheel in adaatay in walaan wal soo kor oo aan in la sameeyo kor iyo in
dhanka kale qaar kamid ah macaamiisha wax ka iibsada Qadar ayaa geystooda ku dhiirigeliyay shaqo abuurka uu la yimid
kalmayba kumid ah macaamiisha oo yaani Qadar ku adeegayaan kowo iyo waxyaabaha oo qalabku soo sameeyo kowo soo sameeyo iyo ku adeegide kowo shay kowo yaani intaysu sababtoo ah kowo soo gaar gaadaas iyo kowo shay soo hada uu saaxan dislan shakhsi ah ay lan kale duusan kan hadlayeen in jarna shilentis walaashay sameysaday fikriddiisna een walka sameysaday ka shaqeysaday kowo shay maybe er lahayn ahantay eedantay isin wal aan la erahayna ma wal dhamaan macaamiisha iskuul war qabaan